up your hand to everybody.
Inua ni mikono yenu kila mtu.
Let us pray right away.
Wacha tuombe mara moja.
Mighty Father, the God of Israel, the Redeemer and Savior of all men, Father, be glorified here tonight, that these people in their ears, they may be alert. Jehovah, be glorified, that in their eyes they may see in the spiritual realm and prepare the way for the glorious coming of the Messiah. Father, teach them your ways. Establish righteousness in their hearts, beginning this moment on. You who is the God of Abraham, the God of Isaac, the mighty God of Jacob, the God of Elijah and Moses, Jehovah Eloheinu, Jehovah Elroy, El Shaddai, mighty Father in heaven, now you can establish your Holy Spirit in this service, in the mighty name of Jesus, and minister to their hearts in the mighty name of Jesus. Amen. What a blessing
Baraka kiasi gani
to be before the Lord at this very, very important time in the history of the Church of Christ. This generation is a blessed generation. That you may live to hear this. That you may live to hear these pronouncements regarding the coming of the Messiah. I looked at the most important conversation
Niliangazia mazungumzo ya muhimu zaidi
that the Lord has ever had with the church.
Ambayo Bwana amewahi kuwa nayo na kanisa.
That conversation,
hayo mazungumzo,
I went very wide and deep.
Niliingia kilindini sana na kwa upana.
And I said,
na nikasema,
that the Mount of Olives prophecy,
ya kwamba unabii wa mlima wa mizeituni,
the prophecy that Jesus gave,
unabii ambao Yesu alipeana,
when he was sitting on the Mount of Olives,
alipokuwa ameketi kwenye mlima wa mizeituni,
when he spoke to his disciples,
alipowanenea wanafunzi wake,
about his own return,
juu ya kurudi kwake mwenyewe,
about the sign,
juu ya dalili,
of the coming of the Messiah,
za kuja kwake Mesia,
and I said,
na nikasema,
that is the most central prophecy in the whole Bible,
ya kwamba huo ndio unabii wa shina zaidi katika Biblia yote nzima,
combined,
Biblia yote nzima ikiwekwa pamoja,
the whole Bible put together,
Biblia yote nzima pamoja.
Why?
Kwa nini?
Because in that prophecy,
kwa sababu katika unabii huo,
the Lord gives out,
Bwana anapeana,
He confides in the church,
anafichua kwa kanisa,
and releases the secrets of heaven,
na kuziachilia siri za mbinguni.
And now we know,
na sasa tunajua,
that surely what He released on the Mount of Olives,
ya kwamba kwa hakika alicho kiachilia kwa mlima wa Mizeituni,
was the hidden secret of God Almighty in heaven,
zilikuwa siri fiche za Mungu mkuu mwenyezi mbinguni.
Why?
Kwa nini?
Because,
kwa sababu,
I told you,
niliwaambia,
that the Mount of Olives prophecy,
ya kwamba unabii wa mlima wa Mizeituni,
how powerful it is,
jinsi ulivyo wa nguvu,
how glorious it is,
na jinsi ulivyo wa utukufu,
is found in the glorious gospels,
unapatikana katika injili za utukufu.
And I said,
na nikasema,
that in Matthew, we found it in Matthew chapter 24.
Ya kwamba katika Mathayo, tunaupata katika Mathayo 24.
And yet, in Mark,
na ilihali katika Mariko,
we found it in Mark 13.
Tuaupata katika Mariko 13.
But in Luke,
lakini katika Luka,
He recorded it in Luke 21.
Aliuandika katika Luka 21.
And I said,
na nikasema,
that it was very shocking,
ya kwamba ilikuwa ya kushangaza sana,
that John did not record it,
ya kwamba Yohana hakuuandika.
That later,
baadae,
we understood,
tukaelewa,
why John left it out.
Kwa nini Yohana hakuuandika?
Because John was put apart.
Ni kwa sababu Yohana alitengwa.
Put aside.
Aliwekwa kando.
Separated.
Alitengwa.
By the Holy Spirit.
Na Roho Mtakatifu.
That he may receive,
ya kwamba akapokee,
the revelation regarding that prophecy,
ufunuo juu ya unabii huo.
So it was no mistake,
na basi halikuwa kosa,
that you don't find it in the book of John,
ya kwamba haupati katika kitabu cha Yohana.
John, eventually we saw,
hatimaye tukaona ya kwamba Yohana
received the revelation on the Olivet prophecy,
aliupokea ufunuo wa unabii wa Olivet,
and he recorded it in Revelation chapter 6,
na akauandika katika ufunuo mlango wa 6,
the summary of the book of Revelation,
muktasari wa kitabu cha ufunuo.
That Revelation chapters 1, 2, and 3,
ya kwamba ufunuo mlango wa kwanza, wa pili na wa tatu,
they speak repentance,
inanena toba.
Revelation 1, 2, 3,
ufunuo mlango wa kwanza, wa pili na wa tatu,
you see the Lord speaking to the church,
unaona Bwana akilinenea kanisa,
return to your first love,
rudia upendo wako wa kwanza,
repent and do the thing you used to do at first,
tubu na ukayatende matendo yale uliyoyatenda mwanzoni.
He says,
anasema,
in Sardis there are those who have not soiled their garments,
kule Sardi kuna wale ambao hawajayachafua mavazi yao,
and they will walk with the Lamb of God,
na watatembea na mwanakondoo wa Mungu,
Revelation chapters 1, 2, 3.
Ufunuo mlango wa kwanza, wa pili na wa tatu.
Repentance.
Toba.
And then we went to Revelation chapter 4.
Na kisha tukaenda kwa ufunuo mlango wa nne.
I'm just touching base, then I will take off. You understand?
Ninaweka msingi, kisha nitaendelea.
I'm just touching base. Chapter 4, we saw that it discusses the throne of God.
Mlango wa nne, tuliona ya kwamba, anajadili juu ya kiti cha enzi cha Mungu.
And that around the throne of God, there are 24 other thrones.
Na ya kwamba kukizunguka kiti cha enzi cha Mungu, kuna viti vingine vya enzi 24.
With 24 elders.
Na wazee 24.
And we saw their worship before the Father.
Na tukaona ibada yao mbele za Baba.
That when they worship, they lay down their crown.
Ya kwamba wanapoabudu, wanaweka chini taji zao.
And then I asked.
Na kisha nikauliza.
I say, the church has many crowns today.
Nikasema kwamba kanisa lina taji nyingi leo.
And then I asked.
Na kisha nikauliza.
Jay. Has she laid down her crown?
Jay, kanisa limeweka chini taji zake.
Has she worshipped the Lord?
Linapomwabudu Bwana.
Then the answer was no.
Na kisha jibu likawa la.
She's worshipping with crowns.
Linaabudu na taji.
I said there is an import. There's something we can borrow from there.
Nikasema kuna jambo la muhimu. Kuna jambo tunaloweza kujifunza toka pale.
To refine our worship of the Lord, right?
Ili kutakasa ibada yetu kwa Bwana.
Now listen to this.
Sasa sikiza haya.
Then I went to Revelation chapter 5.
Kisha nikaenda kwa ufunuo mlango wa tano.
And I said, it talks about the scroll of God.
Na nikasema, unanena juu ya gombo la Mungu.
And I went a little deeper on the scroll of God.
Na nikaingia kilindini kiasi juu ya gombo la Mungu.
When I took you back to when the Lord spoke and asked Jeremiah to write in the scroll.
Wakati nilipowarejesha nyuma, mahali ambapo Bwana alinena na akamwambia Yeremia aiandike katika gombo.
And then,
na kisha,
I told you that the scroll of God is a precious document of God.
Nikawaambia ya kwamba gombo la Mungu ni kitabu cha dhamani cha Mungu.
In which he puts his decrees, his covenant with man.
Ambamo anaweka sheria zake, agano lake na mwanadamu.
And then I went to 2 Corinthians chapter 3 verse 3.
Na kisha nikaenda katika Wakorintho wa pili, mlango wa tatu mstari wa tatu.
Where now we see a spiritual kind of scroll.
Ambapo sasa tunaona aina la kiroho la gombo.
2 Corinthians 3:3.
Wakorintho wa pili 3:3.
Where we see that this other scroll now.
Ambapo tuona kwamba hili gombo lingine sasa.
In this dispensation.
Katika majira haya.
Is not written by ink.
Halijaandikwa kwa wino.
And pen.
Na kalamu.
But now it is written by the ink of the Holy Spirit.
Lakini sasa limeandikwa kwa wino wa Roho Mtakatifu.
And you are the letters of that scroll.
Na wewe ndiwe herufi za hilo gombo.
Nobody heard me. You are the letters of that scroll.
Wewe ndiwe herufi za hilo gombo.
That God is writing using the Holy Spirit.
Ambayo Bwana anaandika kumtumia Roho Mtakatifu.
And I say it because the Holy Spirit is eternal life.
Na nikasema kwa sababu Roho Mtakatifu ni uzima wa milele.
Hallelujah.
Hallelujah.
He is eternal life.
Yeye ni uzima wa milele.
So we saw that because the Holy Spirit, he bestows life into the church.
Na tukaona ya kwamba kwa sababu Roho Mtakatifu analeta uzima kanisani.
He brings life to men.
analeta uzima kwa wanadamu.
So if the Holy Spirit is going to be the ink for writing the scroll of this hour,
na basi ikiwa Roho Mtakatifu atakuwa wino wa kuandika gombo la saa hii,
of this dispensation,
gombo la majira haya,
then that means that writing, that scroll has writings that are permanent.
Basi hiyo inamaanisha hilo gombo lina maandiko yaliyo ya kudumu milele.
Nobody heard me. You know, when you write with ink and water drops on the ink, it blots out.
Kwa kawaida ukiandika kwa wino na kisha maji yaangukie hayo maandishi yatafutika.
But when you write by the Holy Spirit, they don't blot out.
Lakini ukiandika kwa Roho Mtakatifu hayatawahi kufutika.
And he said that the writing of the Holy Spirit,
na akasema ya kwamba maandishi ya Roho Mtakatifu,
of the scroll,
ya gombo,
when he writes the scroll, that he does not write on the papyrus or on the stone tablets anymore.
Ya kwamba anapoandika kwenye lile gombo, haandiki tena kwa mafunjo ama kwa vibao vya mawe tena.
But he writes on your heart.
Lakini anaandika kwa mioyo yenu.
Hallelujah.
Hallelujah.
I'm just laying a foundation. We've not started.
Ninajenga tu msingi. Bado hatujaanza.
Then I said,
na kisha nikasema,
that in Revelation chapter 5, there was a crisis because there was need to find somebody.
Ya kwamba katika Ufunuo mlango wa 5, kulikuwepo na dhiki kwa sababu kulikuwa na hitaji la kumpata mtu.
Who could open the scroll?
Ambaye angekifungua kile kitabu wa magombo.
They searched in heaven.
Wakatafuta mbinguni.
Above the heaven.
Juu ya mbingu.
Under the heaven.
Chini ya mbingu.
On the earth.
Duniani.
Under the earth.
Na chini ya inchi.
And no man was found.
Na hakuna mtu aliyepatikana.
That could open the scroll of God.
Ambaye angeweza kulifungua gombo la Mungu.
And there was weeping and distress.
Na kukawa na kulia na dhiki.
Angustia.
Matata.
Anxiousness.
Shida.
Until one of the elders stood up and said, stop weeping.
Hadi moja wapo ya wale wazee 24 akasimama na kusema wacha kulia.
Because now the lion of the tribe of Judah.
Maana sasa simba wa kabila la Yuda.
The root of David.
Shina la Daudi.
The son of the living God.
Mwana wa Mungu aliye hai.
Emmanuel.
Emmanueli.
The son of man.
Mwana wa Adamu.
The prince of peace.
Mfalme wa amani.
The lord of lords.
Bwana wa mabwana.
The king of all kings.
Mfalme wa wafalme wote.
Wonderful counselor.
Mshauri wa ajabu.
Redeemer.
Mukombozi.
Savior.
Mwokozi.
Master.
Bwana.
Now he has triumphed.
Sasa ameshinda.
So don't weep.
Basi usilie.
They said.
Wakasema.
He is able to open the scroll.
Anaweza kulifungua lile gombo.
That is, I say, that is what saved me.
Nikasema hicho ndicho kilichoniokoa.
That the scroll of God can be opened.
Ya kwamba gombo la Mungu laweza kufunguliwa.
It saved me.
Iliniokoa.
Otherwise I would have no salvation.
La sivyo singekuwa na wokovu.
Nothing.
Hakuna chochote.
Listen to this now.
Sikiza haya sasa.
When we move to Revelation chapter 6.
Tulipoingia katika Ufunuo mlango wa 6,
where now John deposited transcript.
Ambapo sasa Yohana aliwekeza ile tafsiri yake.
The translation.
Tafsiri yake.
Of the Mount of Olives prophecy.
Tafsiri ya unabii wa mlima wa mizeituni.
Then at that place we saw that the scroll has seven seals.
Kisha mahali pale tukaona ya kwamba gombo lina mihuri saba.
Seven seals.
Mihuri saba.
Again, I want to repeat this.
Na tena ningependa kurudia hii.
The scroll of God in heaven has seven seals.
Gombo la Mungu mbinguni lina mihuri saba.
The scroll is like this. Something like this. A piece of paper like this.
Gombo ni kipande cha kikaratasi kama hiyo.
Scroll.
Gombo.
And it has seven seals.
Na liko na mihuri saba.
And when each one of the seals is broken.
Na wakati kila moja wapo ya hiyo mihuri inavunjwa.
There is a prophecy that is fulfilled.
Kunao unabii unaotimizwa.
And I said.
Nani kasema.
That out of the seven seals.
Ya kwamba toka kwa hiyo mihuri saba.
Only the first four are important for you, the church.
Ni ile mihuri nne ya kwanza iliyo ya muhimu kwako wewe kanisa.
You didn't hear me. I said.
Nilisema.
That out of the seven seals.
Kwamba toka kwa ile mihuri saba.
Only the first four.
Ni ile mihuri ya nne ya kwanza peke.
Define the prophetic events.
Inaelezea matukio ya kinabii.
That lead to rapture.
Yanayoongoza kwa unyakuzi.
And so, I started giving you some of the prophecies.
Na basi nikaanza kwa kuwapa baadhi ya unabii.
The Lord has given me which I have prophesied and come to pass.
Ambao Bwana amenipa na nimetabiri na ukaja kutimia.
I mentioned the earthquakes.
Nilitaja matetemeko ya ardhi.
You can see how the Lord sent me there to warn them about the Haiti earthquake before it came.
Waweza kuona jinsi Bwana alinituma kule niwaonye dhidi ya tetemeko la ardhi la Haiti kabla lije.
November 22nd.
November tarehe 22.
23rd I was in Puerto Plata.
Na 23 nilikuwa Puerto Plata.
November 24th I was in the city of Santiago.
November tarehe 24 nilikuwa katika mji wa Santiago.
November 26th, 7th and 8th I was in the city of Higwe.
November tarehe 26, 27 na 28 nilikuwa katika mji wa Higwe.
And I said,
nani kasema?
A historic earthquake is coming here.
Tetemeko la ardhi la kihistoria linakuja hapa.
If they don't repent.
Wasipo tubu.
Repent from what?
Watubu toka kwa nini?
Sexual sin.
Dhambi za uasherati.
Sexual lust.
Tamaa za kiuasherati.
Immorality.
Uzinzi.
Homosexuality.
Ushoga.
Witchcraft.
Uchawi.
The gospel of prosperity in the church.
Injili ya ufanisi kanisani.
The lack of holiness in the church.
Ukosefu wa utakatifu kanisani.
The false prophets in the church.
Manabii wa uongo kanisani.
False apostles.
Mitume wa uongo.
The falsehood in the church.
Udanganyifu kanisani.
I said.
Nikasema.
And we saw that in less than 2 months that prophecy was fulfilled.
Na tukaona ya kwamba kwa chini ya miezi miwili unabii huo ukatimizwa.
The Haiti earthquake, same thing.
Tetemeko la ardhi la Haiti, jambo lile lile.
South Korea, and I warned them that there is going to be a shootout at the border because I have come now.
Korea Kusini, na nikawaonya ya kwamba kutakuwepo na kulipuana mpakani, maana sasa nimekuja.
And you see what happened from 29th.
Na mnaona kilichotokea kuanzia tarehe 29.
gunfire at the DMZ.
Kulipuana pale kwa DMZ.
Of South Korea.
Korea Kusini.
Many prophecies I gave.
Unabii mwingi niliopeana.
But.
Lakini.
I gave you the prophecy of the rider of the black horse. I'm just laying a foundation really.
Niliwapeni unabii wa mpanda farasi wa farasi mweusi. Lakini kumbuka ninajenga tu msingi.
I began by giving the prophecy of the global economic crisis.
Nilianza kwa kupeana unabii wa shida za kiuchumi za kote duniani.
That I gave.
Ambao nilipeana.
And in less than 2 months fulfilled.
Na chini ya miezi miwili ukatimia.
The vision of August 19th night.
Maono ya Agosti tarehe 19 usiku.
2008.
2008.
And then I went on.
Na kisha nikaendelea.
To give the vision of July 29th.
Kupeana maono ya July tarehe 29.
2009.
2009.
When I was sleeping on the floor in Johannesburg.
Nilipokuwa nimelala kwenye sakafu Johannesburg.
With my bag as the pillow for 24 hours.
Na begi yangu kama pillow kwa masaa 24.
The black horse global economic crisis.
Farasi mweusi, shida za kiuchumi za kote duniani.
We are going to dwell there today.
Tunaenda kuangazia hayo leo.
The global recession that you see happening now.
Mporomoko wa kiuchumi wa kote duniani unaoona ukitendeka hivi sasa.
Fulfilled then until now.
Ulitimizwa wakati huo hadi leo.
When the lamb opened the first of the seven seals.
Na sasa wakati mwanakondoo alipofungua muhuri wa kwanza katika zile saba.
Just read it, Revelation chapter 6, as I begin to take off now.
Tusome ufunuo mlango wa sita, ninapoanza sasa kuendelea.
Revelation chapter 6, that's where I'm dwelling today.
Ufunuo mlango wa sita, hapo ndipo ninaposhugulikia leo.
And I said, you will now be able to read the book of Revelation and teach it.
Na nikasema, sasa utaweza kusoma kitabu cha ufunuo na kukifunza.
You can literally teach it to anybody.
Waweza kukifunza kwa mtu yeyote.
Verse 1 of Revelation chapter 6, he says.
Mstari wa kwanza wa ufunuo mlango wa sita anasema.
He says, I watched as the lamb opened the first of the seven seals.
Anasema kisha nikatazama mwana kondoo alipovunja ule muhuri wa kwanza katika zile saba.
Then I heard one of the four living creatures say.
Kisha nikasikia moja wapo wa wale viumbe wanne wenye uhai akisema.
In a loud voice like thunder.
Kwa sauti kuu kama ya radi.
Come.
Njoo.
I looked and there before me was a white horse.
Nikatazama na mbele yangu alikuwepo farasi mweupe.
Its rider held a bow.
Yeye aliyempanda alikuwa na uta.
And he was given a crown.
Naye akapewa taji.
He rode out as a conqueror bent on conquest.
Akatoka akishinda ili apate kushinda.
We came from the Olivet prophecy.
Tulitoka kwa unabii wa Olivet.
Matthew 24.
Mathayo 24.
When the Lord said.
Wakati Bwana aliposema.
He was giving the secrets.
Alikuwa akitoa zile siri.
Of the things that will happen right before he returns.
Siri za vitu vitakavyotendeka pale ya kabla ya kuja kwake.
And he said.
Na akasema.
There would be deception.
Kutakuwepo na udanganyifu.
And I explained to you who the rider of this white horse is.
Na nikawaelezeni huyu mpanda farasi wa farasi mweupe ni nani.
And I said he brings deception to the church.
Na nikasema ya kwamba analeta udanganyifu kanisani.
Because Jesus is in Revelation chapter 19. Verses 11 to 21.
Maana Yesu yuko katika ufunuo mlango wa 19, mstari wa 11 hadi 21.
That white horse is the Messiah.
Huyo farasi mweupe ni Mesia.
And I shared with you the vision of the golden wedding ring.
Na nikashiriki pamoja nanyi maono ya pete za harusi za dhahabu.
Of November 1, 3 a.m. in the morning.
Ya November tarehe moja ya pata saa tisa za asubuhi.
Which speaks about the wedding of the Lamb of God.
Inayonena juu ya harusi ya mwanakondoo wa Mungu.
I also told you about how the voice told me, look and see.
Pia nikawaambieni juu ya vile sauti ilivyoniambia, tazama na ukaone.
Who is seated on the white horse?
Ni nani aliyempanda farasi mweupe?
That white horse you see in Revelation 19.
Huyo farasi mweupe unayemuona katika Ufunuo 19.
11 to 21.
11 mpaka 21.
And so you see that when the Lamb opens the first of the seven seals.
Na basi unaona ya kwamba wakati mwanakondoo anaufungua muhuri wa kwanza katika zile saba.
The white horseman released is not Jesus.
Mpanda farasi wa farasi mweupe anayeachiliwa si Yesu.
Because the Lord Jesus has many crowns.
Maana Bwana Yesu ana taji nyingi.
This one has one crown.
Lakini huyu ana taji moja.
The Lord Jesus, he comes with a sword, a flaming sword.
Bwana Yesu anakuja na upanga, upanga uwakao moto.
From his mouth.
Toka kwa kinywa chake.
To strike down the nations.
Ili kuwapiga mataifa.
That are rebellious.
Mataifa yaliyo na uasi.
Rebellion.
Uasi.
Sin.
Dhambi.
But this rider of the white horse of the apocalypse.
Lakini huyu mpanda farasi wa farasi mweupe wa ufunuo.
He comes with bows.
Anakuja na upinde.
Which means he has arrows.
Kumaanisha kwamba ana mishale.
Though they are not mentioned there.
Ingawaje haijatajwa pale.
The deception you see in the church today.
Udanganyifu unaouona kanisani leo.
Is the fulfillment of that prophecy.
Ni kutimizwa kwa unabii huo.
The love of money you see in the church of Christ today.
Upendo wa pesa unaouona katika kanisa la Kristo leo.
Comes from his release.
Unatokana na kuachiliwa kwake.
You make sure you get the message really.
Hakikisha kwamba unaupata ujumbe.
The love of money you see in the church today.
Upendo wa pesa unaouona kanisani leo.
Emanate.
Unatokana
from the falsehood
na ule udanganyifu
that has now been established in the church
ambao sasa umeimarishwa kanisani
by this horseman
na huyu mpanda farasi
by the breaking of the first seal
na kuvunjwa kwa muhuri wa kwanza
na kufungua. And that's why I say it. Everything Jesus released on the Mount of Olives.
Na ndio maana nilisema ya kwamba kila kitu ambacho Yesu aliachilia kwa mlima wa Mizeituni.
Were secrets.
Zilikuwa siri.
Because now we are seeing that they are hidden inside the scroll of God in heaven.
Maana sasa tunaona ya kwamba zimefichika katika gombo la Mungu Mwenyezi mbinguni.
So let me read for you just to compare the two.
Basi wacha ni wasomeni kulinganisha haya mawili.
We read from Matthew 24.
Tulisoma toka kwa Mathayo 24.
Which is actually the Mount of Olives prophecy.
Ambao kwa hakika ni unabii wa mlima wa Mizeituni.
And we saw that when Jesus gave that prophecy.
Na tukaona ya kwamba wakati Yesu alipeana unabii huo.
It became the most central prophecy in the whole Bible combined.
Ulifanyika unabii wa shina zaidi katika Biblia yote nzima pamoja.
The whole Bible put together.
Biblia yote nzima ikiwekwa pamoja.
We saw that all the other prophecies actually just circulate, revolve, rotate around this central prophecy.
Tukaona ya kwamba kwa hakika unabii mwingine wote unazunguka, unazingira tu unabii mkuu wa shina.
So let us read Matthew 24 that you may be on the same page.
Basi tusome Mathayo 24 ili muwe katika ukurasa sawa.
He says.
Anasema.
Matthew 24 verse 1.
Mathayo 24 mstari wa kwanza.
Jesus left the temple and was walking away.
Yesu akatoka hekaluni na alipokuwa akienda zake.
when his disciples came up to him to call his attention to his building.
Wanafunzi wake wakamwendea ili kumuonyesha majengo ya hekalu.
And I said,
na nikasema,
in that calling of attention,
katika kule kumuonesha ama kuvuta umakinifu wake,
they were trying to emphasize on the architecture.
Walikuwa wakijaribu kusisitiza juu ya muundo wa ujenzi.
The beauty.
Ule urembo.
The gifts of gold used to adorn it.
Zawadi ama sadaka za dhahabu zilizotumika kuupamba.
To beautify it.
Kupamba hilo jengo.
Then he broke their heart.
Na kisha akaivunja mioyo yao.
When he said,
aliposema,
I tell you the truth.
Amin na waambieni,
this building will be brought down with this other building.
Hili jengo litabomoshwa na majengo yake yote.
And no stone will be left on another.
Na hakuna jiwe litakalobaki juu ya jingine.
That's what you see there.
Hicho ndicho unachokiona pale.
And then he went on, they asked him.
Na kisha wakamuuliza.
Because they understood he was talking about the sign of his coming.
Maana walielewa ya kwamba alikuwa ananena juu ya dalili za kuja kwake.
And.
Na pia.
The end of the age.
Mwisho wa dunia.
So they asked him.
Basi wakamuuliza.
Lord, what will be the sign?
Bwana, ni zipi zitakazokuwa dalili?
Of your coming and of the end of the age.
Za kuja kwako na za mwisho wa dunia.
Then he revealed the secret.
Na kisha akazifunua zile siri.
Verse 4 he says.
Mstari wa 4 anasema.
Jesus answered, watch out that no one deceives you.
Yesu akawajibu, jihadharini mtu asiwadanganye.
For many will come in my name claiming I am the Christ.
Kwa maana wengi watakuja kwa jina langu, wakidai mimi ndiye Kristo.
And will deceive many.
Nao watawadanganya wengi.
And I said, that is the first key, the first path.
Na nikasema kwamba huo ndio ufunguo wa kwanza, awamu ya kwanza.
Of the most important prophecy.
Ya unabii ulio wa muhimu zaidi.
But Jesus ever gave.
Ambao Yesu alipeana.
That is the first important prophecy key.
Huo ndio ufunguo wa kwanza wa unabii.
In the Olivet prophecy.
Katika unabii wa Olivet.
Deception.
Udanganyifu.
The Lord said that right before he returns.
Bwana alisema ya kwamba pale kabla ya kurudi kwake.
There will be a lot of deception in the church.
Kutakuwepo na udanganyifu mwingi kanisani.
Why the church?
Kwa nini kanisa?
Because the disciples had come to him privately.
Kwa sababu wanafunzi walikuwa wamemjia faragani.
Verse 3.
Mstari wa 3.
They came to him privately.
Walimjia faragani.
When he sat on the rock.
Alipokuwa ameketi kwenye mwamba.
So he was talking to the disciples.
Na kwa hivyo alikuwa anawanenea wanafunzi.
And at that time they represented pastors.
Na wakati huo waliwawakilisha wachungaji.
They represented the priesthood.
Waliwakilisha ukuhani.
They represented the church.
Waliwakilisha kanisa.
So the Lord was warning that lies, falsehood.
Na basi Bwana alikuwa akionya ya kwamba uongo, udanganyifu.
Deception.
Uongo.
Would come to the church.
Utakuja kanisani.
So that is very critical.
Na basi hiyo ni nyeti sana.
So when you see that the first seal is broken.
Na basi unapoona ya kwamba muhuri wa kwanza unavunjwa.
In the book of Revelation.
Kwenye kitabu cha Ufunuo.
The first seal is broken. Revelation chapter 6.
Muhuri wa kwanza unavunjwa katika Ufunuo mlango wa 6.
And you see that he who wants to look like Christ, who wants to deceive that he is Christ.
Na unaona kwamba yeye anayetaka kuonekana kama Kristo, anayetaka kudanganya kwamba ni Kristo.
When he comes now.
Anapokuja sasa.
His name is deception.
Jina lake ni udanganyifu.
He fulfills this prophecy.
Anatimiza unabii huu.
And I said, he unleashed lies in the church.
Na nikasema aliachilia uongo kanisani.
And I asked a question.
Na nikauliza swali.
Why would God send such a man to the church?
Kwa nini Mungu amtume mtu wa aina hii kanisani?
And I said,
na nikasema,
when the house of God,
wakati nyumba ya Mungu,
in Israel,
kule Israeli,
refused to listen to Jeremiah,
ilikataa kumsikiza Yeremia,
when the house of Jehovah,
wakati nyumba ya Jehovah,
refused to listen to the prophet of the Lord Jeremiah,
walikataa kumsikiza nabii wa Bwana Yeremia,
they were in evil,
walikuwa katika uovu,
falsehood,
udanganyifu,
they were sleeping with women at the door of the temple,
walikuwa wanalala na wanawake kwenye mlango wa hekalu.
The house of God had false prophets.
Nyumba ya Mungu ilikuwa na manabii wa uongo.
They were coming to take women from the church, take to their homes.
Walikuwa wakija kuchukua wanawake toka kwenye kanisa, wapeleke makwao.
Women were coming to take men.
Na wanawake walikuwa wakija kuchukua wanaume.
Then God asked Jeremiah to tell them to repent.
Kisha Mungu akamuliza Yeremia awaambie watubu.
Jeremiah was standing in the valley of Ben Hinnom.
Yeremia alikuwa amesimama katika bonde la Ben Hinnom.
And when they failed,
na walipokosa,
to repent,
kutubu,
the Lord, he raised up Nebuchadnezzar. He raised him.
Bwana akamuinua Nebuchadnezzar.
To attack and destroy the house.
Ili awavamie na kuharibu nyumba ile.
That is the nature of the God we serve.
Hiyo ndio asili ya Mungu tunayemtumikia.
That's why he is able to send.
Na ndio maana anaweza kutuma.
The deceiver to deceive the church.
Muongo alidanganye kanisa.
Because her ways are deceptive.
Maana njia za kanisa ni danganyifu.
You want deception, have more of it.
Unataka udanganyifu, basi upate kweli kweli.
And it's also a test on the faith.
Na pia ni jaribio kwa imani.
To know who are those faithful ones.
Kujua nije, ni akina nani wale walio waaminifu.
Hallelujah.
Hallelujah.
And then we see that Jesus in Matthew 24 again.
Na kisha tunaona kwamba Yesu katika Mathayo 24 tena.
Gave another prophecy.
Akapeana unabii mwingine.
Verse 6.
Mstari wa sita.
He says, you will hear of wars and rumors of wars.
Akasema, mtasikia vita na matetesi ya vita.
And down they say, nation against nation, kingdom against kingdom.
Na pale chini anasema, taifa dhidi ya taifa na ufalme dhidi ya ufalme.
All these prophecies, I prophesied them.
Unabii huu wote niliutabiri.
The first two, I prophesied on the other side of the Atlantic.
Ule wa kwanza wa pili niliutabiri katika ule upande mwingine wa Atlantic.
The next two, when now I am on this side.
Na huu mwingine mbili nilitabiri nikiwa sasa upande huu.
And it has been such a shock.
Na imekuwa shangazo kubwa sana.
To watch the fulfillment unfold.
Kutazama kutimizwa kwake kukitendeka.
And I said the prophecy of the release of the red horseman.
Na nikasema kwamba unabii wa kuachiliwa kwa mpanda farasi wa farasi mwekundu.
Which is now the second revelation.
Ambao sasa ni ufunuo wa pili.
John gave in Revelation chapter 6.
Ambao Yohana alipeana katika ufunuo mlango wa sita.
When the second seal is broken.
Wakati muhuri wa pili unavunjwa.
A red horse is released.
Farasi mwekundu anaachiliwa.
His rider is given power to take away peace from the earth.
Na yeye aliyempanda anapewa mamlaka ya kuondoa amani duniani.
And a large sword is given to him.
Na upanga mkubwa anapewa.
And I published in the streets of Kenya.
Na nikachapisha katika mitaa ya Kenya.
I said I see the red horse.
Nikasema kwamba namuona farasi mwekundu.
And I said.
Na nikasema.
That explains.
Hiyo inaelezea.
The bloodshed red. Red means bloodshed.
Umwagaji wa damu. Wekundu. Wekundu inamaanisha umwagaji wa damu.
That explains the bloodshed you see going on the earth.
Hiyo inaelezea umwagaji wa damu unaouona unaoendelea duniani.
Look at the war in Pakistan.
Tazameni vita vya Pakistan.
Look at the war in Afghanistan.
Tazama vita vya Afghanistan.
Look at the bloodshed in Mexico.
Tazama umwagaji wa damu kule Mexico.
Look at the war in Iraq.
Tazama vita vya Iraq.
Every day 72 have died.
Kila siku 72 wamekufa.
When you are still shocked about 72, tomorrow 51 have now died.
Wakati bado unashangazwa na 72, hapo kesho 51 sasa wamekufa.
The next day, so much blood.
Siku ifuatayo pia damu nyingi sana.
The war in Mexico.
Vita vya Mexico.
Colombia.
Colombia.
The post-election violence in Kenya.
Ghasia za baada ya uchaguzi hapa Kenya.
Xenophobia in South Africa.
Xenophobia kule Afrika Kusini.
The war in DR Congo.
Vita vya DR Congo.
The war in Somali. Name it.
Vita vya Somali.
So now when you watch your news, you have spiritual eyes.
Basi sasa mnapotazama habari zenu, mna macho ya kiroho.
You cannot watch news like the heathen.
Hamwezi kutazama habari kama watu wa ulimwenguni.
These things are fulfilling prophecy and there is a zero countdown.
Vitu hivi vinatimiza unabii na kuna hesabu ya kuelekea sufuri.
There is a prophetic timeline being accomplished.
Kuna wakati wa kinabii unaotimizwa.
Towards the coming of the Messiah.
Kuelekea kuja kwake Mesia.
And now we enter on the prophecy Jesus gave Matthew 24.
Na sasa tukaingia kwa unabii ambao Yesu alipeana katika Mathayo 24.
When he said verse part B of verse 7 he said.
Sehemu ya ba mstari wa saba alisema.
There will be famines and earthquakes in various places.
Kutakuwepo na njaa na matetemeko ya ardhi katika sehemu mbalimbali.
But the Lord tells me to go prophesy.
Ambayo Bwana huniambia niende nikatabiri.
And they take place. Even Kenya you ran for your life here one time.
Na yanatendeka hata hapa Kenya wakati mmoja mliyakimbilia maisha yenu.
Now you understand the biblical basis of those prophecies.
Sasa mnaelewa msingi wa kibiblia wa huo unabii.
Because every time the Lord speaks, you must find it in the Bible.
Maana kila wakati Bwana anaponena, ni lazima uipate kwenye Biblia.
If you don't, the Lord has not spoken.
Na usipoipata, basi Bwana hajanena.
And I said the following.
Na nikasema yafuatayo.
I said the DVDs I've given you of the earthquakes.
Nikasema kwamba kanda za DVD nilizowapa za mitetemeko ya ardhi.
They reflect this.
Zinanena juu ya haya.
Fulfillment.
Kutimizwa.
And the famine.
Nanja.
That is the prophecy of the global recession I gave.
Huo ni unabii wa shida za kiuchumi za kote duniani nilizopeana.
I gave two prophecies. I said global economic collapse.
Nilipeana unabii mara mbili. Nikasema kuporomoka kwa uchumi kwa kote duniani.
And famine.
Na njaa.
And I mentioned in that prophecy Revelation chapter 6.
Na nikataja katika unabii huo Ufunuo mlango wa sita.
At Nakuru.
Kule Nakuru.
On August 23rd, Saturday.
Agosti tarehe 23, Jumamosi.
2008.
2008.
Before it happened.
Kabla itendeke.
And August 24th, Sunday, 2008.
Na Agosti tarehe 24, Jumapili, 2008.
1.5 months after that, all the global markets crashed.
Mwezi moja unusu baada ya hapo, soko zote za hisa zikaporomoka.
Until today.
Hadi wa leo.
Some of the leaders in the world are finding it too difficult to be re-elected.
Baadhi ya viongozi wa duniani wanaipata kuwa vigumu zaidi kuchaguliwa tena uongozini.
Because of that economic collapse.
Kwa sababu ya huo mwanguko wa kiuchumi.
And you see in Kenya, we have seen a horrendous famine.
Na unaona hapa Kenya, tumeona njaa ya kutisha sana.
We have seen people eating mice.
Tumewaona watu wakila panya.
And dogs.
Na mbwa.
And wild berries.
Na matunda ya mwituni.
That is the famine.
Hiyo ndio ile njaa.
Hallelujah.
Hallelujah.
And so, let me read that fulfillment again.
Na basi wacha nisome huko kutimizwa tena.
So I can take off from there.
Ili ya kwamba naweza kuanzisha na pale.
That's where I want to take off from.
Hapo ndipo ninataka kuanzishia.
Revelation chapter 6 now, precious people.
Ufunuo mlango wa sita sasa watu wa dhamani.
But listen to what he says, Revelation chapter 6.
Lakini sikiza anachosema katika ufunuo mlango wa sita.
What we are handling today.
Kile tunachokishughulikia leo.
He says.
Anasema.
From verse 5.
Kuanzia mstari wa tano.
When the lamb opened the third seal.
Mwana kondoo alipovunja muhuri wa tatu.
I heard the third living creature say, come.
Nikasikia kiumbe mwenye uhai wa tatu akisema, njoo.
I looked and there before me was a black horse.
Nikatazama na mbele zangu alikuwepo farasi mweusi.
Its rider was holding a pair of scales in his hand.
Yeye aliyempanda alikuwa na mizani mikononi mwake.
Ratili.
Ratili.
Mizani.
Mizani.
Then I heard what sounded like a voice from among the four living creatures saying.
Na kisha nikasikia kile kilichokuwa kama sauti katikati ya wale viumbe wanne wenye uhai ikisema,
a quart of wheat for a day's wages.
Kibaba kimoja cha ngano kwa mshahara wa siku moja.
And three quarts of barley for a day's wages.
Na vibaba vitatu vya shairi kwa mshahara wa siku moja.
Remember that wheat is of higher nutritional value.
Kumbuka ya kwamba ngano ina dhamani ya juu kabisa ya lishe.
So only one quart.
Na basi kibaba kimoja tu.
For the whole day's work.
Kwa ajili ya kibarua ya siku mzima.
And we know that when you go to work.
Na tunajua kwamba unapokwenda kazini.
You work to feed your family.
Unafanya kazi kuilisha jamii yako.
The whole family, not just your stomach.
Jamii yako yote, si tumbo lako tu.
And we know by the Hebrew definition of a quart.
Na tunajua kwa maelezo ya Kiebrania ya kibaba.
That is just enough wheat to feed one man for one day.
Hiyo ni ngano ya kutosha kumlisha mtu mmoja kwa siku moja.
But we normally go to earn to feed the whole family.
Lakini kwa kawaida huenda kufanya kazi kupata mshahara wa kulisha jamii yote.
For a day's wage.
Kwa mshahara wa siku moja.
And I said.
Na nikasema.
It can only mean that there would be scarcity of food.
Yaweza tu kumaanisha ya kwamba kutakuwepo na upungufu wa chakula.
You see why I prophesied the famine?
Je, mwaona ni kwa nini nilitabiri njaa?
That can only mean that there will be inflation of food prices, increased price.
Hiyo inamaanisha ya kwamba kutakuwepo na kupanda kwa bei za vyakula.
The money was enough to buy for 10.
Pesa zilizotosha kununulia watu 10.
Now it's only enough to buy for 1.
Sasa zaweza kutosha kumnunulia mtu mmoja pekee.
Inflation.
Kupanda kwa bei.
And I said.
Na nikasema.
That means.
Kwamba hiyo inamaanisha.
The demand must be higher than supply. Supply has gone down.
Ya kwamba kuhitajika, lazima kuwe juu kuliko kupatikana. Kupatikana kumeshuka chini.
Maybe drought, pests, what?
labda ukame ama tauni ama vinginevyo.
All these things God can use to fulfill prophecy.
Mungu anaweza kutumia vitu hivi vyote kutimiza unabii.
But listen to this.
Lakini sikizeni haya.
3/4 of barley, less nutritional.
Vibaba vitatu vya shairi ambayo inalisha ya chini zaidi.
And then he says, but when you meet the oil and the wine.
Na kisha anasema, lakini unapokutana na mafuta na divai.
Do not damage it. That's where we are going to be today.
Usiharibu. Hapo ndipo tunapokwenda leo.
I want to look at the oil and wine church.
Ningependa kuangazia kanisa la mafuta na divai.
So today, I want to look at the oil and wine church.
Na basi leo, ningependa kuangazia kanisa la mafuta na divai.
What is this church that the Lord so much celebrates?
Je, hili kanisa ni lipi ambalo Bwana anasherehekea sana?
Listen.
Sikiza.
He celebrates the oil and wine church.
Anasherehekea kanisa la mafuta na divai.
What is the meaning when the Lord says to the rider of the black horse?
Maana ni ipi wakati Bwana anasema kwa mpanda farasi wa farasi mweusi?
That when you find oil and wine, don't damage it.
Ya kwamba utakapoyapata mafuta na divai, usiyaharibu.
What is the message?
Ujumbe ni upi?
That's where I want to dwell today.
Hapo ndipo ningependa kuangazia leo.
And it will get very deep. And again, like I said, you'll never ever find this anywhere else.
Na itaingia kilindini zaidi, na mara tena nilivyosema, hautawahi kamwe kuyapata haya pengine popote.
Only the Lord can download this to me.
Ni Bwana pekee awezaye kunipa haya.
After he gave me the prophecy, I prophesied.
Baada ya kunipa unabii nikautabiri.
You can only be sure that he will open it further for me.
Waweza kuwa na hakika ya kwamba atanifunulia tu zaidi kilindini.
Why? For me? No. For you.
Kwa nini? Kwa ajili yangu mimi? La, kwa ajili yenu.
That I may transmit.
Ya kwamba niwaleteeni.
Hallelujah.
Hallelujah.
What a blessed church that is going to enter.
Ni kanisa barikiwa kiasi kipi litakaloingia.
But listen to this now.
Lakini sikizeni haya sasa.
He says,
anasema,
when you find oil and wine,
utakapoyapata mafuta na divai,
do not damage it.
Usiyaharibu.
In other words, don't destroy it.
Kwa maneno mengine, usiyadhuru.
And yet he is coming to destroy the global economy.
Na ili hali anakuja kuharibu uchumi wa kidunia.
Why? Because he is riding the black horse.
Kwa nini? Kwa sababu amempanda farasi mweusi.
And I saw the horse running all over the earth.
Na nilimuona farasi yule akikimbia kote kote duniani.
And then he's carrying mizani.
Na kisha amebeba mizani.
Ratili.
Ratili.
A balance in his hand.
Amebeba mizani katika mikono yake.
What is the meaning of balance?
Maana ya mizani ni ipi?
The balance is when I go now to buy sugar.
Mizani ni ninapokwenda sasa kununua sukari.
If I go to buy sugar in a tienda or a small store.
Nikienda kununua sukari dukani ama katika store ndogo.
I will ask the person.
Nitamuuliza yule mtu.
I will say, give me 2 kilograms of sugar.
Nitasema, nipe kilo mbili ya sukari.
2 kgs, right?
Kilo mbili.
When I say so,
nitakaposema hivyo,
I will stand.
Nitasimama.
Here.
Hapa.
And then he will take 2 stones.
Na kisha atachukua mawe mawili.
He will put on.
Alafu atayaweka pale.
The balance, right?
Ataweka kwenye ile mizani.
Then he will take and start pouring bit by bit until it balances. You see that?
Alafu atachukua sukari, aanze kumwaga kidogo kidogo mpaka isawazishe.
So I will pay, then I get the sugar, right?
Basi nitalipa kisha niipate ile sukari.
So when the Lord says that the rider of the black horse is carrying a scale.
Na basi wakati Bwana anasema kwamba mpanda farasi wa farasi mweusi amebeba mizani
in his hand,
katika mikono yake,
he mean
anamaanisha
buying and selling,
kununua na kuuza.
The Lord has taken buying and selling of the earth and put it in the hands of the rider of the black horse.
Bwana amechukua kununua na kuuza kwa hapa duniani akaweka katika mikono ya mpanda farasi wa farasi mweusi.
And then,
na kisha,
buying and selling,
kununua na kuuza.
What does it mean? Trade.
Inamaanisha nini? Biashara.
Trade.
Biashara.
Buying and selling,
kununua na kuuza.
What does it stand for?
Inasimamia nini?
Commerce.
Biashara.
Buying and selling,
kununua na kuuza.
What does it stand for? Economy.
Inasimamia nini? Uchumi.
Economic activity.
Matukio ya kiuchumi.
You see how God speaks?
Je, mwaona jinsi Mungu anavyonena?
That's why I was able to stand before the crowd.
Na ndio maana nilikuwa na uwezo wa kusimama mbele ya umati.
Before it happens and say there's a global economic crisis coming.
Kabla haijatendeka na niseme kwamba kuna shida za kiuchumi za kote duniani zinazoenda kutendeka.
The economy, buying and selling.
Uchumi, kununua na kuuza.
It is all in the Bible.
Yote yamo kwenye Biblia.
Now listen to these precious people.
Na sasa sikizeni haya watu wa dhamani.
While he is bringing famine,
wakati analeta njaa,
the Lord, if you listen very carefully,
Bwana ukisikiza kwa makini sana,
he speaks a dual prophecy.
Ananena unabii mara mbili.
A double prophecy in this field.
Unabii mara mbili katika muhuri huu.
The breaking of the third seal.
Kuvunjwa kwa muhuri wa tatu.
The third and most important.
Wa tatu na wa muhimu zaidi.
God uses it to bring a double prophecy.
Mungu anautumia kuleta unabii wa mara mbili.
Dual prophecy.
Unabii wa maradufu.
One is the famine. One quart of wheat for a day's wages.
Wa kwanza ni njaa, kibaba kimoja cha ngano kwa mshahara wa siku moja.
The other one is the oil and wine.
Na ule mwingine ni mafuta na divai.
Which must be protected.
Ambayo ni lazima ihifadhiwe.
Wow, that is something good now.
Hilo ni jambo jema sasa.
I'm beginning now to move properly.
Sasa ninaanza kusonga vizuri.
Because that's where I want to dwell today.
Maana hapo ndipo ninapotaka kushughulikia leo.
The economic crisis we have seen.
Shida za kiuchumi za kote duniani tumeziona.
The famine we have seen.
Njaa tumeiona.
Now, who is this oil and wine person?
Na sasa je, huyu mtu wa mafuta na divai ni nani?
Who is this oil and wine church?
Hili kanisa la mafuta na divai ni lipi?
That the Lord so much celebrates.
Ambalo Bwana analisherehekea sana.
When a crisis is coming, he says, when you meet them, don't damage them.
Wakati dhiki inakuja, anasema utakapokutana nao, usiwaharibu.
Meaning, protect them.
Kumaanisha, wahifadhi.
That's where I want to start today.
Hapo ndipo napotaka kuanzia leo.
Listen, precious people.
Sikizeni watu wa dhamani.
Listen to this very simple analogy. You will understand the oil and the wine church. You will understand why this is happening right now as I continue preaching this.
Mtaelewa kanisa la mafuta na divai na mtaelewa kwa nini haya yanatendeka ninapoendelea kuhubiri hapa.
Listen to this.
Sikiza haya.
In Israel.
Kule Israeli.
In the Hebrew setting.
Katika mtindo wa Kiebrania.
They were the affluent and the poor.
kulikuwepo na matajiri kisha maskini.
You are going to tell me, but that happens in every society, right?
Waenda kuniambia kwamba lakini hiyo utendeka katika kila jamii.
Yes. No, that does not cancel this point, right?
Hiyo haitupili mbali kipengele hiki.
In Israel,
kule Israeli,
I thank God that the Lord allowed me to stay there for 7 years. I lived there.
Nashukuru Mungu ya kwamba aliniruhusu niishi kule miaka saba.
And I learned these things. And now I can understand better.
Na nilijifunza vitu hivi na sasa naweza kuelewa hata bora zaidi.
There are the rich and the poor.
Kunao maskini na tajiri.
When you go to the dining table,
ukienda kwenye meza ya chakula
of the rich,
ya matajiri,
what do you see?
Je, utaona nini?
They take siagi,
wanachukua siagi,
cheese, and they dip in olive oil,
na wanaweka kwa mafuta ya zeituni.
And the margarine, the cheese, sucks the oil.
Na ile siagi inanyonya yale mafuta.
Until it is drenched.
Hadi imelowa.
Fully drenched with oil, the cheese.
Imelowa kweli kweli na mafuta.
Then they serve it on the plate, so it comes with oil.
Kisha wanaiandika kwenye bakuli, kwa hivyo inakuja na mafuta.
And they take hot bread, they used to eat it.
Na wanachukua mkate moto, wanautumia kula.
So you are eating cheese and oil together.
Basi unakula siagi na mafuta pamoja.
And at the side there is always a choice wine.
Na hapo kando kila mara, kuna divai speciali.
So when the Lord said,
na kwa hiyo wakati Bwana alisema,
if you see the oil and the wine,
utakapoyaona mafuta na divai,
don't destroy it,
usiharibu.
He meant surplus,
alimaanisha ya ziada.
Affluence,
utajiri.
Plenty,
utele.
No one heard me.
Hakuna mtu aliyenisikia.
Let me try it this way.
Wacha ni jaribu jinsi hii.
If you see the oil and the wine,
ukiona mafuta na divai,
it represented plenty,
yanasimamia utele,
having more than you need,
kuwa na zaidi ya kile unachohitaji,
surplus,
zaidi,
wealthy,
tajiri.
You will understand why I'm saying so.
Mtaelewa kwa nini nasema hivyo.
In a very short while.
Kwa muda usiokuwa mrefu.
Why the poor, they were on a quart of wheat for a day's wages, famine.
Na ilihali maskini walikuwa kwa kibaba kimoja changano kwa mshahara wa siku moja, yani njaa.
So when Jesus said there will be famines and earthquakes in various places,
na basi wakati Yesu alisema ya kwamba kutakuwepo na njaa na matetemeko ya ardhi sehemu mbalimbali,
this was the prophecy.
Huu ndio uliokuwa unabii.
Some people will have much, some people will not have.
Watu wengine watakuwa na vingi, wengine hawatakuwa navyo.
Various places.
Sehemu mbalimbali.
It is true.
Ni kweli.
If you look at even the global economies now.
Ukitazama hata hivi sasa uchumi wa kote duniani.
The US economy is in a very, very, very bad place. Extremely bad.
Uchumi wa Marekani uko mahali pabaya sana sana.
It's trading jingly, almost falling.
Imeninginia kabisa, karibu inaanguka.
But I'm talking about this eating behavior.
Lakini ninanena juu ya tabia hizi za ulaji.
Some people are plenty, including wine.
Watu wengine wanatele, ikiwemo divai.
Oil and wine.
Mafuta na divai.
Others have nothing. A quart of wheat for a day's wage.
Wengine hawana chochote. Kibaba changano kwa mshahara wa siku moja.
But if you look in the spiritual realm.
Lakini ukitazama katika maeneo ya kiroho.
When God speaks about oil and wine,
wakati Mungu ananena juu ya divine na mafuta,
oil is the flow of the anointing of the Holy Spirit.
Mafuta ni mtiririko wa upako wa Roho Mtakatifu.
And wine is the power of that anointing of the Holy Spirit.
Na divai ni nguvu za huo upako wa Roho Mtakatifu.
Now we are beginning to talk.
Sasa tunaanza kuongea.
You see, I am building for you all the bases.
Nina wajengeni misingi yote.
That you may understand it best.
Ili mukaelewe bora zaidi.
So the Lord was saying.
Na kwa hiyo Bwana alikuwa anasema.
To the rider of the black horse.
Kwa mpanda farasi wa farasi mweusi.
That if you find a church.
Ya kwamba utakapolipata kanisa.
That is operating in the new oil. The new anointing of the Holy Spirit.
Linalo enenda katika mafuta mapya, yani upako mpya wa Roho Mtakatifu.
Don't touch her.
Usimguze.
The moment has come.
Wakati umekuja.
Kumbe, he celebrates the anointing of the Holy Spirit.
Kumbe, anasherehekea upako wa Roho Mtakatifu.
And he says, if you find any church operating in the Holy Spirit.
Na anasema, ikiwa utalipata kanisa lolote linaloenenda katika Roho Mtakatifu.
Don't touch her.
Usimguze.
Don't damage her.
Usimuharibu.
Listen to this carefully.
Sikizeni haya kwa makini.
Which means,
inayomaanisha,
the Lord was saying,
Bwana alikuwa anasema,
that right before he comes,
ya kwamba pale kabla ya kuja kwake,
the latter anointing will visit the church.
Upako wa nyakati za mwisho utalitembelea kanisa.
And when the latter anointing of the Holy Spirit visits the church,
na wakati upako wa nyakati za mwisho wa Roho Mtakatifu utakapolitembelea kanisa,
it will be in various places.
Itakuwa katika sehemu mbalimbali.
Some people will have,
watu wengine watakuwa nayo,
plenty and surplus.
Watu wengine watakuwa na wingi hata zaidi.
Some people will have nothing.
Na wengine hawatakuwa na chochote.
Do you understand this?
Je, mnaelewa haya?
Listen to me.
Nisikizeni.
He said there would be a visitation in the church.
Alisema kutakuwepo na mtembeleo kanisani.
But be careful, some churches would not have the visitation.
Lakini iweni makini, makanisa mengine hayatakuwa na huu mtembeleo.
That's why today I want to look at what is this oil and wine church so we can be like it.
Na ndio maana leo ninataka kuangalia hili kanisa la mafuta na divine lipi ili ya kwamba tuwe kama hilo.
That's why I said no, we have to focus on this.
Na ndio maana nikasema kwamba leo lazima tuangazie haya.
Because he tells the rider of the black horse to protect.
Maana anamwambia mpanda farasi wa farasi mweusi alinde.
This oil and wine.
Haya mafuta na divai.
Jesus in Matthew 25 we are going to see.
Yesu katika Mathayo 25 tunaenda kuona.
He says the wise virgin had that oil.
Anasema wanawali wenye busara walikuwa na mafuta hayo.
And they entered.
Na wakaingia.
Hallelujah.
Hallelujah.
He meant that there would be an end time revival.
Alimaanisha ya kwamba kutakuwepo na uvuvio wa nyakati za mwisho.
Of the Holy Ghost.
Wa Roho Mtakatifu.
But not everywhere.
Lakini si kila mahali.
Look at how people are full outside. Look.
Tazama jinsi watu walivyojaa kule nje.
They are squeezed, they cannot enter.
Wamesongamana hawawezi kuingia.
Every door is full, 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 full. Even the stairs outside is jammed.
Kila mlango umejaa, jaa, jaa kabisa. Hata kwenye ngazi. Na nje pia kumefurika.
A unique hunger. Hunger for God. A revival.
Njaa ya kipekee. Njaa ya Mungu. Uvuvio wa kipekee.
And yet when you go to other countries,
na ilihali ukienda kwa mataifa mengine,
you find only two rows.
Utapata mistari miwili tu.
No, let me begin it properly.
Wacha nianze vizuri.
Let me say it better.
Wacha niseme vizuri.
Even just in Kenya, when you go to other churches,
hata hapa Kenya ukienda kwa makanisa mengine,
you find just a few doing some very reading from the program today.
Utapata tu wachache wakisoma toka kwa ratiba ya leo.
1 minute worship, 2 5-minute worship.
Dakika moja ya ibada, dakika mbili ama tano.
And then just read the program.
Na kisha kusoma ile ratiba.
And the project, we need money here.
Na miradi, tunahitaji pesa hapa.
This is for the pastor's vehicle.
Hii ni kwa ajili ya gari la mchungaji.
This is for the pastor's house.
Na hii ni kwa ajili ya nyumba ya mchungaji.
This is now for the work church. Whatever.
Na hii ni kwa ajili ya kanisa fulani na vinginevyo.
And then after that, they go.
Na baada ya hapo, wanaenda.
And then you end up with 3 rows, 4.
Na kisha unaishia na mistari mitatu minne.
Even in Kenya alone.
Hata hapa Kenya pekee.
You'd find some places would have overflow revival.
Utapata kwamba maeneo mengine yana mtiririko mkubwa uvuvio.
Some places would have scarcity.
Na mengine yana upungufu.
Desolation.
Ukiwa.
Look at this revival.
Tazameni uvuvio huu.
The Shekinah glory of God visited here.
Utukufu wa Mungu wa Shekina ulitembelea hapa.
That is not a simple thing. God came from heaven and he visited here.
Hilo si jambo rahisi. Mungu alikuja toka binguni na akatembelea hapa.
But some have not seen it. I want you to understand the contrast. Why it was a dual prophecy.
Lakini wengine hawajayaona. Ningependa uelewe ule utofauti. Kwa nini ulikuwa unabii wa maradufu?
And that's why today I want to focus on the oil and wine church.
Na ndio maana siku ya leo ninataka kulilenga kanisa la mafuta na divai.
Now listen very carefully.
Sasa sikiza kwa makini sana.
Very carefully, precious people.
Kwa makini sana watu wa dhamani.
Some places would see surplus of revival.
Maeneo mengine yataona utele wa uvuvio.
Plenty of revival.
Wingi wa uvuvio.
And also it would be the revival of the Holy Ghost.
Na pia utakuwa uvuvio wa Roho Mtakatifu.
Of the oil and wine.
Wa mafuta na divai.
Some places would see nothing, scarcity.
Na maeneo mengine hayataona chochote, upungufu.
And that is true.
Na hiyo ni kweli.
In some churches today they are teaching, panda mbegu ubarikiwe.
Katika makanisa mengine leo hii wanafundisha, panda mbegu ubarikiwe.
Run with money at the feet of the apostle.
Kimbia na pesa kwa miguu ya mtume.
Let us buy an aeroplane for the pastor.
Wacha tumnulie mchungaji ndege.
What all that kind of stuff is going on.
Kila namna ya mambo hayo yanaendelea.
Another gospel.
Injili nyingine.
Not the gospel that Jesus gave us.
Si injili ambayo Yesu alitupa.
He gave us the gospel of repentance.
Alitupa injili ya toba.
And turning away from sin.
Na kugeuka toka kwa dhambi.
And the kingdom of God.
Na ufalme wa Mungu.
And righteousness.
Na uhaki.
And holiness.
Na utakatifu.
Listen.
Sikizeni.
I want us to begin from here.
Ningependa tuanzie hapa.
Turn with me to the book of Amos chapter 8.
Nenda pamoja nami kwenye kitabu cha Amosi mlango wa 8.
Amos chapter 8.
Amosi mlango wa 8.
Verses 11 and 12.
Mstari wa 11 na wa 12.
You will be shocked today.
Utashangazwa leo.
Catch everything.
Shika kila kitu.
Shika kila kitu leo.
Shika kila kitu leo.
Hallelujah.
Hallelujah.
Amos chapter 8 verses 11 and 12. He says.
Amosi mlango wa 8 mstari wa 11 hadi 12 anasema.
The days are coming, declares the sovereign Lord, when I will send a famine through the land.
Siku zinakuja. Asema Bwana Mwenyezi, wakati nitakapotuma njaa katika nchi yote.
not a famine of food,
si njaa ya chakula,
or a thirst for water,
wala kiu ya maji,
but a famine of hearing the words of the Lord.
Lakini njaa ya kusikia maneno ya Bwana.
Men will stagger from sea to sea.
Wanaume watayumba yumba kutoka bahari hadi bahari.
And wander from north to east.
Na kutangatanga toka kaskazini mpaka mashariki.
Searching for the word of the Lord.
Wakilitafuta neno la Bwana.
But they will not find it.
Lakini hawatalipata.
Now you can imagine staggering from north to east.
Sasa unaweza kuwazia kutangatanga toka kaskazini mpaka mashariki.
That's really wandering.
Kwa kweli huko ni kutangatanga kweli kweli.
Just anything, haphazard.
Chochote kile yani bila kujali.
But let me explain something about this.
Lakini wacha nieleze jambo juu ya haya.
Listen to this.
Sikiza haya.
The Lord was saying,
Bwana alikuwa anasema,
that at this moment,
ya kwamba kwa wakati huu,
when the window in heaven is open,
wakati dirisha la mbinguni liko wazi,
let me repeat this.
Wacha nirudie haya.
The Lord is saying,
Bwana anasema,
that right now, when the word is available,
ya kwamba hivi sasa wakati neno linapatikana,
the righteous word,
neno la haki,
the holy word,
neno takatifu,
catch it,
lishike,
catch it,
lishike.
He was saying,
alikuwa anasema,
when it is still available, catch it.
Wakati bado lipo, lishike.
Catch it now.
Lishike sasa.
Don't miss it.
Usilikose.
Because,
kwa sababu,
he was warning,
alikuwa anaonya,
that later,
ya kwamba baadae,
you will try to look for it, you will not find it.
Utajaribu kulitafuta, lakini hautalipata.
Oh, how awesome is this?
Ni ya kupendeza kiasi kipi.
That when it is available now, catch it.
Ya kwamba wakati sasa linapatikana, lishike.
And use it for entering.
Na ulitumie kuingia.
When the day comes, you enter.
Siku itakapokuja, uingie.
Because he was warning the time would come when you will look for it, you will not find it.
Maana alikuwa anaonya kwamba wakati unakuja utakapolitafuta lakini hautalipata.
Let me give you the deeper level of that.
Wacha ni wapeni kiwango cha kilindini cha hayo.
Now, let's move here.
Basi wacha tuendelee hapa.
Let's move to the next level.
Wacha tuende kwa kiwango kifuatacho.
Already you can see.
Tayari mwaweza kuona.
The implication.
Maana.
Of when it is here, catch it.
Wa wakati iko hapa, ishike.
The word.
Neno.
That also implies.
Hiyo pia inamaanisha.
That when you will begin to search for it.
Ya kwamba utakapoanza kulitafuta.
You will not find it. He will not release it.
Hautalipata, hataliachilia.
He.
Yeye.
Let us read and see.
Wacha tusome tukaone.
Let's move on.
Tuendele.
2 Kings chapter 19.
Wafalme wa pili mlango wa 19.
2 Kings chapter 19. Very fast, precious people.
Wafalme wa pili mlango wa 19. Kwa haraka sana watu wa dhamani.
We are going to explore this. This prophecy is very big.
Tunaenda kuangazia hii. Unabii huu ni mkubwa sana.
Then I'm going to enter with you now into the oil and the wine.
Alafu sasa nitaingia pamoja nanyi katika mafuta na divai.
2 Kings 19.
Wafalme wa pili 19.
Verses 1 to 4.
Mstari wa kwanza hadi wa nne.
What does he say?
Anasema nini?
When it's here, catch it.
Wakati liko hapa lishike.
Now I am reading.
Sasa ninasoma.
2 Kings 19:1-4, he says,
Wafalme wa pili mlango wa 19 moja hadi 4 anasema,
when King Hezekiah heard this, he tore his clothes and put on sackcloth.
Wakati mfalme Hezekia aliposikia haya, akararua nguo zake na kuvaa nguo ya magunia.
And went into the temple of the Lord.
Nae akaenda katika hekalu la Bwana.
He sent Eliakim, the palace administrator.
Akamtuma Eliakim, msimamizi wa jumba la kifalme.
Shebna, the secretary.
Shebna, mwandishi.
And the leading priests, all wearing sackcloth.
Na makuhani viongozi, wote wakiwa wamevaa nguo ya magunia.
To the prophet Isaiah, son of Amos.
Waende kwa nabii Isaya, mwana wa Amozi.
They told him.
Wakamwambia.
This is what Hezekiah says.
Hivi ndivi asemavyo Hezekiah.
This day is a day of distress and rebuke.
Siku hii ni siku ya huzuni na kukemewa.
And disgrace.
Na fedheha.
As when children come to the point of birth and there is no strength to deliver them.
Kama vile wakati watoto wanapofikia hatua ya kuzaliwa, lakini hakuna nguvu ya kuwazaa.
It may be that the Lord your God will hear all the words of the field commanders.
Inawezekana kuwa Bwana Mungu wako atasikia maneno yote ya jemedari wa jeshi.
Whom his master, the king of Assyria, has sent to ridicule the living God.
Ambaye bwana wake, mfalme wa Ashuru, amemtuma kumdhihaki Mungu aliye hai.
And that he will rebuke him for the word the Lord your God has heard.
Na ya kwamba atamkemea kwa maneno ambayo Bwana Mungu wako ameyasikia.
Therefore, pray for the remnant that still survive.
Na kwa hiyo, omba kwa ajili ya mabaki ambao bado wanaishi.
Let me just give you this understanding here. Let me explain bit by bit as we move on.
Wacha niwaelezeni hatua kwa hatua tunapoendelea.
Listen to what happened.
Sikiza kilichotendeka.
A distress ensued.
Dhiki ilitokea.
A distress appeared.
Dhiki iliibuka.
And when the distress appeared,
na wakati dhiki ile ilitokea,
they did the following.
Walifanya yafuatayo.
The king Hezekiah,
mfalme Hezekiah,
he mobilized his officials.
Alihamasisha maafisa wake.
Officers.
Maafisa.
And he sent them run and go inquire of the Lord.
Na akawambia, kimbieni, mwende mukaulize toka kwa Bwana.
What is the way out?
Njia ya kuchukua ni ipi?
There was distress.
Kulikuwepo na dhiki.
And the king sent people to inquire from Isaiah.
Na mfalme akawatuma watu wakaulize toka kwa Isaiah.
When that distress will befall your life.
Wakati dhiki hiyo itaingia maishani mwako.
And you will run left and right.
Na utakimbia huku na kule.
To the Urim, to the priest.
Kwa Urim, kwa makuhani.
To the prophet, to look for the word.
Kwa manabii kutafuta neno.
There will be none.
Hautapata lolote.
There will be no revelation.
Hakuta kuwepo na ufunuo wowote.
There will be no revelation.
Hakuta kuwepo na ufunuo wowote.
Hallelujah.
Hallelujah.
There will not be any revelation.
Hakuta kuwepo na ufunuo wowote.
If you can catch it now, catch it.
Ikiwa maweza kuishika sasa, ishike.
When it is still available, what does that mean?
Wakati bado inapatikana, hiyo inamaanisha nini?
That when the door is open, it is open.
Ya kwamba wakati mlango uko wazi, uko wazi.
But the time is coming.
Lakini wakati waja.
When the door will be shut.
Ambapo mlango utafungwa.
I will read for you those scriptures.
Nitawasomeeni vifungo hivyo.
Genesis chapter 7 verse 16.
Mwanzo mlango wa 7 mstari wa 16.
I have many a lot of scriptures today.
Nina maandiko mengi sana leo.
But just listen to me. If you can write them down, it's okay.
Lakini nisikize tu. Ikiwa uweza kuandika chini ni sawa.
Genesis chapter 7 verse 16.
Mwanzo mlango wa 7 mstari wa 16.
The animals going in were male and female of every living being as God had commanded Noah.
Wanyama walioingia ndani walikuwa wa kike na wa kiume wa kila kiumbe kilicho hai kama vile Mungu alivyokuwa amemwamuru Nuhu.
Then the Lord shut him in.
Na kisha Bwana akamfungia ndani.
In Spanish is very beautiful. In Spanish they say.
Katika Uspanyola ni ya kupendeza sana. Na katika Uspanyola wanasema.
El Señor cerró la puerta.
El Señor cerró la puerta.
Which means, and the Lord shut the door.
Kumaanisha kwamba na Bwana akaufunga mlango.
Not and the Lord shut him in. And the Lord just shut the door.
Si kwamba na Bwana akamfungia ndani. Lakini na Bwana akaufunga mlango.
You see that? Not the door was shut and the Lord shut the door. The Lord.
Si kwamba na mlango ukafungwa, lakini Bwana mwenyewe akaufunga mlango.
And he says, like it was during the time of Noah.
Na anasema, ya kwamba kama vile ilivyokuwa katika siku zake Nuhu.
So will it be at the coming of the Messiah.
Ndivyo itakavyokuwa kwa kuja kwake Mesia.
The coming of the Son of Man.
Kuja kwa mwana wa Adamu.
If the door was shut.
Ikiwa mlango ulifungwa.
At the time of Noah.
Wakati wa Nuhu.
Which means when the Messiah comes, the door will be shut.
Kumaanisha kwamba Mesia atakapokuja, mlango utafungwa.
Excuse me. Now I understand it.
Sasa naielewa.
It will be shut.
Utafungwa kwa hakika.
Kumbe, this door will be shut.
Kumbe mlango huu utafungwa.
That means.
Hiyo inamaanisha.
Let me catch it now.
Wacha niishike sasa.
While it is still open.
Wakati bado uko wazi.
And yet the Bible says.
Na ilihali Biblia inasema.
No man knows the day or the hour.
Hakuna mtu ajuae siku wala saa.
Nobody knows, right?
Hakuna mtu ajuae.
You see what you have been missing?
Je, mwaona kile ambacho mmekuwa mkikosa?
You have been missing the little warnings of God, the most important warnings that you need to buffet yourself with.
Mumekuwa mkikosa maonyo ya Mungu ya muhimu zaidi ambayo mnapaswa kujiami nayo.
So you can refine yourself and walk sensitive to the voice of God.
Ili ya kwamba mkapate kujitakasa na mtembee mkiwa makini kwa sauti ya Mungu.
That now you don't take things for granted.
Ya kwamba sasa hamchukuli mambo kimzaha kwa kawaida.
Matthew chapter 24 verse 36.
Mathayo 24 mstari wa 36.
Is where he talks about nobody knows the day or the hour.
Hapo ndipo anaponena kwa kusema kwamba hakuna mtu ajuae siku wala saa.
Like it was during the time of Noah, so will it be at the coming of the Son of Man.
Kama vile ilivyokuwa wakati wake Nuhu, ndivyo itakavyokuwa kwa kuja kwake mwana wa Adamu.
But let's move on, precious people. I need to move on. There's quite a bit to do.
Lakini wacha tuendelee watu wa dhamani.
Verse 14.
Mstari wa 14.
Same scripture. 14 and 15. Only two verses.
Andiko lile lile mstari wa 14 na 15.
Hezekiah received the letter.
Hezekiah akapokea barua.
From the messenger and read it.
Kutoka kwa wajumbe naye akaisoma.
Then he went up to the temple of the Lord.
Kisha akapanda na kwenda kwa hekalu la Bwana.
And spread it out before the Lord.
Na kuikunjua mbele za Bwana.
And Hezekiah prayed unto the Lord.
Naye Hezekiah akamuomba Bwana akisema.
O Lord, God of Israel.
E Bwana Mungu wa Israeli.
Enthroned between the two cherubim.
Uliyeketi kwenye kiti chako cha enzi kati ya makerubi.
You are alone are God.
Wewe peke yako ndiye Mungu.
Over all the kingdoms of the earth.
Juu ya falme zote za dunia.
You have made heaven and the earth.
Wewe ndiye uliyeumba mbingu na inchi.
Give ear, O Lord, and hear.
Tega sikio, e Bwana, usikie.
Open your eyes, O Lord, and see, listen to the word Sennacherib has sent to insult the living God.
Fungua macho yako, e Bwana, uone. Sikiliza maneno ambayo Sennacherib ametuma kumtukana Mungu aliye hai.
Why? Why should the Lord listen?
Kwa nini Bwana asikize?
Why?
Kwa nini?
What is your bargaining chip that you can present?
Ni jambo lipi la kushindania ambalo unaweza kuwasilisha?
You can cry from this way to that way.
Waweza kulia toka huku mpaka kule.
Excuse me. The door will shut.
Mlango utafungwa.
I have seen the door shut.
Nimeuona mlango ukifungwa.
They will wander from the Mediterranean Sea to the Dead Sea.
Watatangatanga toka katika ziwa la Mediterranean mpaka Red Sea.
From sea to sea.
Toka kwa bahari moja hadi nyingine.
And globally from the Atlantic Ocean to the Indian Ocean.
Na hivi sasa duniani toka katika bahari Atlantic mpaka bahari Hindi.
From church to church.
Toka kanisa moja hadi kanisa lingine.
Why?
Kwa nini?
Why haven't you taken the word?
Kwa nini hamjalichukua neno?
Let us read on.
Wacha tusome na tuendelee.
Jeremiah 21.
Yeremia 21.
Before we go to the oil and wine.
Kabla tuende mafuta na divai.
I am reading Jeremiah 21.
Nasoma Yeremia 21.
The word came to Jeremiah from the Lord when King Zedekiah sent him Peshu, son of Malkija.
Neno lilimjia Yeremia kutoka kwa Bwana wakati mfalme Zedekia alipowatuma Pashur, mwana wa Malkia.
And the priest Zephaniah.
Na kuhani Sefania,
son of Maaseya,
mwana wa Maaseya.
They said, inquire now of the Lord for us because Nebuchadnezzar, king of Babylon, is attacking us.
Wakasema, tuulizie sasa kwa Bwana kwa sababu Nebuchadnezzar mfalme wa Babeli anatushambulia.
Perhaps the Lord will perform wonders. For us.
Labda Bwana atatenda maajabu kwa ajili yetu.
As in the time past.
Kama nyakati zilizopita.
So that he will withdraw from us.
Ili ya kwamba Nebukadineza atuondokee.
But Jeremiah answered, tell Zedekiah, this is what the Lord, the God of Israel says.
Lakini Yeremia akawajibu, mwambie Sedekia, hili ndilo Bwana Mungu wa Israeli asemalo.
I am about to turn against you all the weapons of war, everything on you.
Ninakaribia kuwageuzia silaha zote za vita zilizo mikononi mwenu, kila kitu dhidi yenu.
Why should he listen?
Kwa nini asikize?
Why should he listen?
Kwa nini asikize?
There was reproach.
Kulikuwepo na dharau.
They had abused God.
Walikuwa wamemtusi Mungu.
I am amazed.
Ninashangazwa.
I am amazed by this. You know, for me this is beautiful because
ninashangazwa na haya. Na kwangu mimi haya yananipendeza kwa sababu
there was distress.
Kulikuwepo na dhiki.
Serious distress.
Shida kali sana.
They sent to inquire of the Lord.
Wakatuma auliziwe toka kwa Bwana.
There was distress, so they sent some people to inquire of the Lord.
Kulikuwepo na shida na kwa hivyo wakawatuma watu fulani waulizie toka kwa Bwana.
And then listen to what the Lord said.
Na kisha sikiza kile ambacho Bwana alisema.
I am going to turn my hand against him.
Ninaenda kugeuza mkono wangu dhidi yake.
And kill you.
Na kukuua.
This is what I'm trying to get to.
Hiki ndicho ninachojaribu kusema.
That time.
Huo wakati.
When the Lord said,
wakati Bwana alisema,
there will be a famine and a hunger and a thirst for the word.
Kutakuwepo na njaa na kiu ya neno.
And you will wonder, never get it.
Na utatangatanga lakini usilipate.
The Lord meant,
Bwana alimaanisha,
that there will be an awful silence from God.
Ya kwamba kutakuwepo na unyamavu wa kutisha toka kwa Bwana.
There will be a shocking silence from God.
Kutakuwepo na unyamavu wa kushtua toka kwa Bwana.
There will be no answer from the Lord.
Hapata kuwepo na jibu toka kwa Bwana.
No, I'm just warning you people.
Ninawaonyeni tu enyi watu.
Yes, I'm just warning you people.
Ninawaonyeni enyi watu.
That you may be able to enter.
Ya kwamba mkaweze kuingia.
Let us put money aside. Sindio?
Wacha tuweke pesa kando.
Let us put money aside.
Wacha tuweke pesa kando.
That we may first enter into the kingdom of God.
Ya kwamba kwanza tuingie kwa ufalme wa Mungu.
What the Lord is saying,
kile ambacho Bwana anasema,
is that right now when the word is here,
ni ya kwamba hivi sasa wakati neno lipo,
take the word,
shika neno.
I am just describing the famine.
Ninaelezea tu ile njaa.
I have not started talking about the oil and wine church. I have not.
Bado sijaanza kunena juu ya kanisa la mafuta na divai.
What is the magnitude of this famine?
Je, ukuu wa njaa hii ni upi?
What is the gravity of this famine?
Na je, uzito wa njaa hii ni upi?
That's what I'm saying.
Hicho ndicho nachosema.
And he's saying,
na anasema,
that at that time,
ya kwamba wakati huo,
there will be a shocking silence from God, no answer.
Kutakuwepo na unyamavu wa kushtua toka kwa Mungu. Hakuna jibu.
You want everything else to shut down but not God.
Unataka kila kitu kingine kizimwe lakini si Mungu.
Right? I am about to turn against you the weapons of war that are in your hands, which you are using to fight the king of Babylon and the Babylonians who are outside the wall besieging you.
Ninakaribia kuwageuzia silaha za vita zilizo mikononi mwenu ambazo mnatumia kupigana na mfalme wa Babeli na Wakaldayo ambao wako nje ya ukuta wakizunguka kwa jeshi.
And I will gather them inside the city. I myself will fight against you.
Nami nitawakusanya ndani ya mji huu, mimi mwenyewe nitapigana dhidi yenu.
With an outstretched hand and with a mighty hand, in anger and fury,
kwa mkono wangu ulionyoshwa na mkono wa nguvu, kwa hasira na ghadhabu kali,
and great wrath,
na ukali mwingi,
I will strike down those who live in the city, both men and animals, and they will die of a terrible plague.
Nitawaangamiza waishio katika mji huu, watu na wanyama, nao watauawa kwa tauni ya kutisha.
After that, I will hand over the king to Babylonians.
Baada ya hayo, nitamtia Sedekia mfalme wa Yuda, mkononi mwa mfalme wa Babeli.
Precious people.
Watu wa dhamani.
Catch it now.
Ishike sasa.
Catch it now when it's available.
Ishike sasa wakati inapatikana.
Sahizi wakati mlango, ili lango la Bwana bado limefunguliwa.
Sahizi wakati hili lango la Bwana bado limefunguliwa.
Na hili neno lake la toba.
Na hili neno lake la toba.
Neno la dhamana la utakatifu.
Neno la dhamana la utakatifu.
Bado linaendelea kuenea.
Bado linaendelea kuenea.
Kutuzwa.
Kutuzwa.
Inchini hapa.
Hapa inchini.
Hata kanisani.
Hata kanisani.
Jameni, shika hili neno.
Jameni, shikeni neno hili.
Usicheze majira hili.
Usicheze majira haya.
Hili majira.
Haya majira.
Kwa maana anasema wakati waja.
Maana anasema kwamba wakati waja.
Wakati unakuja.
Wakati unakuja.
Ambalo litakuwa na ugumu sana.
Ambao utakuwa wakati wa ugumu sana.
Watu wengi wataugua sana na njaa.
Watu wengi wataumia sana na njaa.
Njaa sio ya chakula.
lakini si njaa ya chakula
ama kiu ya maji
au kiu ya maji,
bali njaa na kiu la kusikiza neno takatifu la Mwenyezi Mungu.
Bali njaa na kiu ya kusikiliza neno takatifu la Mwenyezi Mungu.
Kwa hivyo anasema,
na kwa hiyo anasema,
vile yalikuwa wakati wa Noa,
jinsi ilivyokuwa wakati wa Nuhu,
ndio yatakuwa wakati wa kurejea kwake Yesu Kristo, mwana wa binadamu, mwana wa Mungu.
Ndivyo itakavyokuwa wakati wa kurudi kwake Bwana Yesu Kristo, mwana wa Adamu, mwana wa Mungu.
Ya kwamba wakati wa Noa,
ni ya kwamba wakati wa Nuhu,
alituma mjumbe.
Alimtuma mjumbe
ambaye alihubiri utakatifu.
Aliyehubiri utakatifu
na uhaki.
Na uhaki.
Lakini mambo vile yalikuwa yanaendelea, watu hawakupenda utakatifu.
Lakini jinsi mambo yalivyokuwa yakiendelea, watu hawakupenda utakatifu.
Wakampiga sana.
Wakampiga sana.
Wakachapisha kwenye magazeti ama matelevisheni manini maradio mambo machafu kuhusu huyo mtume.
Wakachapisha kwenye magazeti zao ama kwenye matelevisheni na maradio mambo mabaya sana juu ya mtume huyo.
Kwa maana nyakati hizo hawakupenda utakatifu.
Kwa sababu nyakati hizo hawakupenda utakatifu.
Wakamuudhi Mungu, wakatenda machukizo zote mbele zake Mungu.
Wakamuudhi Mungu na wakatenda machukizo yote mbele zake Mungu.
Na anasema sasa.
Na anasema sasa.
Vile yalikuwa wakati za Noa,
jinsi ilivyokuwa wakati wake Nuhu,
ndio vile vile yatakuwa wakati wa kurejea kwake Mesia.
Ndivyo itakavyokuwa wakati wa kurejea kwake Mesia.
Wakati wa Noa, lango siku moja walishtuka wakapata lango tayari limeshafungwa.
Wakati wa Nuhu, siku moja walishtuka wakapata lango tayari limekushafungwa.
Hata nyakati hizi.
Hata nyakati hizi.
Lango bado limefunguliwa.
Lango bado limefunguliwa.
Na neno la dhamana bado linaendelea.
Na neno la dhamani bado linaendelea.
Neno la toba.
Neno la toba.
Neno la acheni dhambi ya ngono.
Neno la acheni dhambi za ngono.
Neno la acheni uzinzi.
Neno la acheni uzinzi.
Acheni ufisadi.
Acheni ufisadi.
Acheni pombe. Acheni madawa za kulevya.
Acheni pombe. Acheni madawa ya kulevya.
Acheni pornography.
Acheni pornografia.
Acheni masturbation.
Acheni masturbation.
Acheni dhambi zote.
Acheni dhambi zote.
Acheni injili ya ufanisi.
Acheni injili ya ufanisi.
Uongo.
Uongo.
Anasema ya kwamba hili neno bado linaendelea.
Anasema kwamba hili neno bado linaendelea.
Na je, mbona hamulichukui?
Lakini je, mbona hamulichukui?
Anasema majira zinakuja.
Anasema kwamba majira yanakuja.
Wakati utafika, utatimizwa.
Wakati utatimia, utafika.
Ambalo lango litafungwa bila litendeka wakati za Noa.
Ambapo lango litafungwa kama vile ilivyokuwa nyakati zake Nuhu.
Na mtatafuta sana hili neno.
Na mtatafuta sana hili neno.
Hamtaipata.
Lakini hamtalipata.
Kwa maana Bwana atanyamaza kimya kimya kama maji baridi ya mtungi.
Maana Bwana atanyamaza kimya kimya kama maji baridi ya mtungi.
There will be a silence from God.
Kutakuwepo na unyamavu toka kwa Mungu.
Catch it now.
Ishike sasa.
I know there is a lot of politicking around it. Don't politic on this one.
Najua kuna mengi ya kisiasa hata kwa neno, lakini msilete siasa kwa hili.
Oh, he's a prophet in our land. We have to abuse him. No, don't worry about those things. Please just enter.
Ya kwamba ni nabii katika nchi yetu, ni lazima tumtusi. Usijali juu ya vitu hivyo. Wewe tafadhali ingia.
Make sure you enter.
Hakikisha utaingia.
Don't worry about those things.
Usijali juu ya vitu hivyo.
Because.
Kwa sababu.
Never ever has the devil ever sent somebody to prepare the church in holiness.
Kwa sababu hakujawahi kutendeka kwamba shetani amtume mtu akaliendea kanisa katika utakatifu.
To prepare in righteousness.
aliandaye katika haki,
to prepare for the kingdom of God,
aliandaye kwa ufalme wa Mungu.
Never ever,
hakujawahi tendeka.
So there is no question.
Kwa hivyo hakuna swali.
Let us just prepare and enter.
Wacha tu tukajiandae na kuingia.
He says,
anasema,
there will be a hunger.
Kutakuwepo na njaa.
In fact, today's message is on oil and wine.
Na ujumbe wa siku leo ni juu ya mafuta na divai.
I don't know why I'm spending some time on the door to rapture.
Lakini sijui kwa nini nachukua wakati juu ya mlango wa unyakuzi.
This message is called the door to rapture.
Ujumbe huu unaitwa mlango wa kuingia kwa unyakuzi.
It will shut down.
Utafungwa.
But today is oil and wine. So I'm just browsing around, but I know I have a target.
Lakini leo ni mafuta na divai. Na kwa hivyo naguza tu huku na kule, lakini najua nina lengo.
The oil and wine church.
Kanisa la mafuta na divai.
Make sure you enter.
Hakikisha utaingia.
Sing it over the body of Christ. Come Holy Spirit. Move in. Oh.